Malou, Proof it could you, baby.
Me and my dear.
Sissy and the sissy. Sissy and the sissy. Now let go. Sindo wale backbenchers, backbenchers. Who I could know you come a sicko to Kitega. Took a school in a deal in a bad bitches. And that's danger, and that's danger. Walking every bungalow, I'm a chow VIP to a toe toe. To a toe toe. Tuko na mapiso meji brandi kwa manyuele kama toy toy. Kama toy toy. Lega, woo. Usiwe Google mjuaji. Kwanza relax, kunyo maji. Situ nafata burudani. DJ anajua kwani nani? Sisi ndo sisi, 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 sisi ndo sisi. Now what's cool kama sisi? Sisi ndo sisi, 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 sisi ndo sisi. Yeah, pisi na uzinguwa siyo fata maelekezo. Kesho tomba msamaha kale demo baba levo. Naisindikiza kicheko. Sakonik na matunda kakwa chesko. Tusha pelemba scraper, by road mpaka zuzu. Hivyo kitaka pesa utapewa na ndizi mzuzu. I'm number one sasa, hakuna rapper kukompare. Majengo sakoni hits nyingi zaidi ya. Tuko live sasa, tuko live. Tuko live sasa, tuko live. Tuko live sasa, tuko live. Usiwe Google mjuaji. Kwanza relax, kunyo maji. Situ nafata burudani. DJ anajua, kwani nani? Sisi ndo sisi, sisi ndo sisi. Sisi ndo sisi, sisi ndo sisi. Sisi ndo sisi, sisi ndo sisi. Now what's cool kama sisi? Sisi ndo sisi, sisi ndo sisi. Sisi ndo sisi, sisi ndo sisi. Sisi ndo sisi, sisi ndo sisi. Now what's cool kama sisi? Tuko live. Tuko live sasa, tuko live. Tuko live sasa, tuko live. Tuko live sasa, tuko live. Na tuko live sasa, tuko live. Tuko live sasa, tuko live. Na tuko live sasa, tuko live. Na tuko live sasa.